Yeah. Yeah, 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 yeah. Love. Yo, MCs I wanna balance hapa. New balance, ondo awa ma balance yaga. Na mademza wana upenda ku balance haga. Si tunajenga legacy, ili tui balance haga. Industry na you are mini baddest number. China na Jesus, nyeshinski hade hardest. Come back nime, kuwa nikimskiza fa. Ready kubanda na wa listen to myself more. Skills imepanda kila, moro bars jiwe mina set to standard. Mapokezi kama tichalaka, Rudy Wakanda. Mandezi ni kama mandazi na Wakanda. Kama kazi wana ume na mapanda. Sha, sha. Ukinichukia I nisaidi. Ita na wenzako waone ninavyo run back. Nimekuwa nikisikiza LWP and I'm pushing P. Nipo kwenye right track. Na ini real tag kutoka kwa real G. Freddy Mula sio real me. Si unataka chai indo real tea. Moro town finest, mji kasoro bahari. Ikija kwa ku rhyme sini big C. Kwenye top 100 ya marapa mia wa dunia utanikuta kwenye big 3. Na kaona bisha baby feel free.